maana jina lako ni jina lenye uweza, jina lenye mamlaka na jina lenye sifa, ee Baba. Asante kwa kunifia pale msalabani. Kwa kweli sikufaa haki machoni pako, lakini ni kwa ajili ya neema yako nimepokea msamaha, nimepokea urejesho. Asante Yesu Kristo. Niposa ninakiri siku ya leo kwamba Yesu Kristo was a healer, sifa.
Was a healer, oh, yeah.
Was a healer, sifa zote milele Bwana.
Was a healer,
oh, was a healer, sifa zote milele Bwana.
Was a healer,
yeah. Was a healer,
was a healer,
sifa zote milele Bwana. Juu ya maisha yangu, tegemezi langu na kimbilio langu. Nipo sasa nakiri kwamba wewe was a healer, sifa. Yesu Kristo
was a healer,
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 was a
na mwenye enzi. Asante kwa neema yako. Utukuzwe.